Twist me body to your body, I'm free. Chip. Touch all over where you want, I'm free. Mubanaiza. Zombie scared, see you on me. Kitako.
Imepata mchana mrembo, nikanguka kwa love direct. Jina lake sijui, maswali hajibu, sijui nifanye nini. I love the way I dance, I love the way I check her.
Nataka uwe wangu, mke wangu, nataka uwe wangu.